talent level. Yeah, boy, chuma wa chuma cheche.
Now bring your little weapon sound, make we lick it down. Come with it. Your little spit and chew on some boy. You must think you can go by experience, I will run. You must think that fucking Celestia, I get him crown. No, 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 no way.
DJKibinya.com download the copy here. DJKibinya.com.
Abana tano tisa sina saba. Opa. Ah, 41 14. Opa. Eh, moja moja nam tuko bora Mr. Mabom. Eh, nikiwa target to recordi. Hesana to my boy. Ha, suri kari kari. Ha, suri kari pofu. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your twana kaba pele to piga rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your trophy in the area on pakabas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your twana kaba pele to piga rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your trophy in the area on pakabas. Take care as your city to piga rifas. Put your twana kare to piga rifas. Take care as your city to piga rifas. Put your twana kare to piga rifas. Kisa majuna, wana leta kimuri. Mwenye wane meturi ya baba shuri. Kisa majuna, wana leta kimuri. Umba katuwa batese mama shuri. Nasikitika wana kuwe kasa. Na usunika wana kuwe kasa. Shosa ube ila isi wana kuwa sala. Puna sejala na tepese wa sigela. Shosa ube ila isi wana kuwa sala. Puna sejala na tepese wa sigela. Nasikitika wana kuwe kasa. Na usunika wana kuwe kasa. Nari ya chosila samaki. Shida zangu kusema sitaki. Mama kanifundisha ntasema mangapi. Ukicheke na shida kama laki. Sina ninyamazisha mipango wa kiwaki. Kama nimeficha kwenye taki. Selewi kabisa wana ishi masaki. Wasisi pempezo ni kwenye chaki. Otuelewi kabisa. Una mama ya bless na sidi kupata nkas. Sili China ukoko lepia suarina. Suki baka soja mpas. Muziki ya kukas. Mwenye tata wengi wanye choki bas. Siwezi kusaha ulipotoka. Leo nafuwaga paka manyoka. Tena na wanga pop kama koka. Wala sitafuni maneno kama bazoka. Isi punch kama Tyson Mike. Nachakanya ulimika pedeli za bike. Daily atulali sumpaka Friday night. Sijarisika kanye bado na fight. Usijisaha una dunia. Walipata wengi wameshuka. Usijisaha una dunia. Walimweku wasije kutupa. Umama usijisaha una dunia. Walipata wengi wameshuka. Hali ya usijisahau na dunia. Wani mweku wasinye kutupa. Huya mwani Mr. Mabom, Mr. Mabom. Puto tuwa nakaba pere tupege rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom. Puto tofiere reja umpaka bas. Mr. Mabom, Mr. Mabom. Teke ya siyo siri na kubali sana mamboy. Ani kuna sirikari ya kawe soja maika. Eto jampo mse wa show. Anakubali sana sirikari ya Cambodia. Anakubali sana iskop jampo. Eto jampo mse wa show. Anakubali sana sirikari. Eto jampo mse wa show. Anakubali ya baba masuna. Eto nipani majesu. Anakubali sana magari. Anakubali sana fesari paka mawe. Esana mamboni akubali sana sirikari ya mikucheni ya kili chatu. Hey moja moja na mtugo bode Mr. Mabom. Esana nakubali sirikari ya msasani jichome. Sirikari ya kinotoni washa washa. Sirikari ya mwenye mana sirikari ya kocha. Sirikari ya bikumina sita wasi wadiago. Sirikari ya buguluni. Nakubali sana mamboni. Sirikari ya temeke. Sirikari ya tabate vizito mchama. Sirikari ya kukula mpoto mshalami. Sirikari ya chamobu. Nakubali sana sirikari ya mizoto shambo visilani. Esana mamboni. Sirikari ya kilipiri masela. Sirikari ya chaksi chanika. Masatula. Sirikari ya mpagala kapodia. Sirikari ya sudani. Etwe ni pani ba wawilo. Nakubali sana sirikari ya mazoni chakade yule. Etwe ni pani suku sedi jene ono suesi. Sirikari ya yombo Tanzania. Sirikari ya msaka zani chama. Etwe njapu mamboni. Nakubali sana sirikari ya sebali kichengu kisi wa shodi. Nakubali sana sirikari ya ujitagi. Sirikari ya gomafia. Mashade vuzini miasutia msiri. Nakubali sana sirikari ya mojeni kwa chatoni. Etwe njapu mje wa show. Sirikari ya bilabi. Nakubali sana mdogo wako kiba. Etwe njapu mje wa show. Sirikari ya professional player. Nakubali sana mamboni. Sirikari ya chamabu. Sibali vladi. Bichi sobibo. Esana tu mamboni. Sikani chocho mpagi alamoja. Sirikari ya keko boys dencha. Etwe njapu party peba. Chaba alicho iyo. Nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Mwapieni, mzipoke your shit, Johnny. Now for you on a mic, then you see me on your body. When I post picture, me see that keep this ya. My shabby kiss, I couldn't make you go. For your money, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, me see that keep that couldn't make you go. Capita, me see the kiss, I couldn't make you. Twin, I make a mafia chant. Twin, I make a mafia chant. Come on, they come up. Twin, I make a put your money, kid, I let you. Kid, I had you. Kid, I show you. No, 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 I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.